Nakuitaji baba wewe unisaidie, nishike mkono unipeleke kwako baba. Dunia imejaa gonjwa, baba nisaidie, njoni nakuta.
Yawe unijalie, ili niwate dhambi.